na nzoja.
Afata basi mwa
Tukoli vitamiza Our love is sober.
Chone and that's why.
Na 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 yeah. La 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 yeah. Yeah. Tukoli vitamiza Our love is sober.
MBI.
She was born red. She said the thing said. Brown skin gale ya sivira yomu get. Kuwa mu threat. Atenga heaven sent. Munye genye gono kwensura na yemu dent. She's a painkiller and a love healer. Basa java mono onya wonga cocaine dealer. Muwale wa bula anzini la mazina. Ayino wuteti mwechi watu na mbila.
Mwena muna matira wa bula tati ya shibite wa nisan calm down. Yamana yu yamana kamala kuma ya shi ya bula shi no bad girl. Na 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 eh.
Yeah.
Na 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 eh.
Everybody is on me.
Basa java mono onya wonga kukendila Muwale wabula, anzini la mazina Ayino wuteti mwechi watu nembila.
Me want you in my arms like a gun and soldier, baby. Tukoli vitamiza, our love is sober.